Kama ingoki ya ikauki, niko mbioni schoki. Nani mefika kustay, pako nikute umauti. Hustle hard, kutimiza ntoto wasije kusema na utea. Tunda ya hustle na wana na share. Bro, safi, twa survive, wezi jua hata tukifulia. Hauna mkwanja, ukankea sana, unaonekana unafoka. Kwanja unakosha, squeezy matozi vipopa. Niko na mkua kutoka, nipo karata ya mwisho wa mela mba yoke. It's over, but it ain't over, till it's over yet. Mikazo na hustle yendele. Still at the bottom, na fosi ni chomoze. We gon' make it anyway.
Usawa huu, yeah. Mwendo ni juu, setwezi kushuka, meni usawa huu, yeah. Chago ni lako kunyoa ukusuka mene usawa huu, yeah. Kumesha kuja so sifu utishuka mene usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa
huu. Wezi kuna with your eyes.
Why?
Deliberate maskani afu niwe surprised. Let me give a piece of advice.
Listen. Are you scared?
Scared.
Shafika ghetto donaza kuliza, you there?
Are you serious?
I am who I am and I'm furious.
I'm staying, man, I see you, yeah, tell him out. Man, I'm curious. Keep work. I'm surrounded with the purest. All we got is endurance. I pray to God, nigga, figure up a pot of him thinking Sonic and a tourist. Are you sure of it? Man, I'm sure. Take a store when I'm done with the tour. Man, the song is not even yours. Chico Saba, skip it down to town of the lily. We spreading, cow gonna drag you for.
Usawa huu, yeah. Mwendo ni juu, setwezi kushuka, man, usawa huu, yeah. Chago ni lako kunyoa ukusuka, man, usawa huu, yeah. Kumesha kuja, so sifu utishuka, man, usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu,
leo unaweza kung'ana huna bati. Boss na huna shpapi. Bonga la game na huja practice. Hindo tunaita bati. Milo safi, michapati. Geto na mtoto na nitapapi. Push to start, hakuna car keys. Tuli kwa slow ba nao ni gaspe. Toka garden. Sifanyi tena mambo smart kama kubol na bobek. Na kama ni door, more greed. I be running this soul league. They say more money, more problems, more stress. I'm not lucky, I'm so blessed kama tila. Bila tandumba kama siyo nyumba, ntavuta tapila.
Usawa huu, yeah. Mwendo ni juu, setwezi kushuka, meni usawa huu, yeah. Chago ni lako kunyoa ukusuka, meni usawa huu, yeah. Kumesha kuja, so sifu utishuka, meni usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu.